Ukuthi ngithole isikhathi sokukhuluma nawe nabalaleli bakukhoze FM. Ngijabule kakhulu nje namhlanje.
Lerato, sigcina ukuxoxisana nawe. Ngicabanga ukuthi kuseminyakeni emibili eyedlule. Wawuse i-editor ye True Love magazine, sasiba nethuba lokuthi sixoxisane nawe, futhi kwakuyinto nje eyayisuka eminyakeni eminingi eyedlule ukuthi sixoxisane nawe, sikwazi ukuthi sibe nethuba lokuthi sixoxe nge-True Love magazine, sixoxe ngezinto owawusuka ubhala ngazo ngaleso sikhathi. Njengoba wawuse i-editor ye True Love magazine, wawukade uvele kwi-Sunday Times Lifestyle, ukade umhleli wakhona lapha iminyaka emihlanu, wakhula ke ngokomsebenzi, wadlulela kwi-True Love magazine. Hoi Lerato, wasuka ngelinye ilanga wathi, ayi dadewethu, angisezi ukuba khona, ngizokuhlebela ukuthi ngiyakuphi. Wayaphi?
Uyabona ke kumnandi-ke ukhuluma nomuntu ofana nawe wena Nongqebo, kodwa because ngabona abantu abeningi kule mpela sathi ya engubani yena Lerato. And if ubheka kahle uzobonisisa ukuthi ngina a decade ngisebenza kwi-publishing, okay? And ngifuna ukuxoxela ke istory wena Nongqebo yokuthi incwadi iyaqala kanjani.
No, musukijim.
Yes.
Awuthandi
ukuyikhuluma.
Awuthandi ukuyikhuluma le yokuthi okay, abanye abantu baye bangathanda ukuthi bazisho bona ukuthi sengenza ukuthi nokuthi nokuthi. Wahamba ke Lerato waya waba ingxenye ye Young African Leaders International Nelson Mandela Fellowship. Asiqale nje lapho.
Yeah.
Yes.
So, ngasuka Sunday Times Lifestyle, ngi-editile for 5 years, okay? Ngasuka lapho ngayo editor iTrue Love magazine for 2.5 years. After that, it's going to sound so long. Ngaya ke njengoba usho ke Nongqebo on the Mandela Washington Fellowship and studied e-business in University of Notre Dame, Indiana. Ngabuya ngabhala le ncwadi esikhuluma ngayo ke manje. And incwadi sikhuluma ngayo because abantu bakwaPenguin Random House eSouth Africa bangibiza bathi kumina, sibone icolumn yakho wayibhala kwiSunday Times, sithandine kakhulu, sicela ubhale incwadi efana nale icolumn.
Uyazi into ebengilokhu ngiyigcizelela ngoba emva komsindo osukile kuTwitter izolo. Bengilokhe ngibuza ebantwini, yabo ngifisa nje ukuthola izimvo zabo ngayo ngayo ke i-article ephume kwi-Sunday Times izolo. Ngoba incwadi mina ngibe nalo ithuba lokuthi ngiyifunde, ngoba ngize ngakucacisa ukuthi indaba yokuthi kwenziwe i-interview namhlanje ayisukele ekuthenini sithi hey, sibonile le ntombazane isusa isivunguvungu kuTwitter, ake sigijime
siyisindala. Savumelana ngayo kodwa
kade sayihlela indaba ukuthi bene-interview. Oyi, kwathi makusuka into izolo ngathi yeyi, hey, asha makhekhe avinini. Kodwa bengifisa ukuthi ngiyicacise le nto ukuthi ave kungoba nakho sibone into evele yasuka, vele bekuyinto ebesiyihlelile ukuthi sixoxisane nawe. Kusinikeza ithuba ke elimnandi lokhu ukuthi ke singene ke emqondweni waLerato, ngoba khona oze wabuza wathi manje ngizoze ngikhiphe imali yami ngiyothenga incwadi, ngithenge ukuthi ngifunde ngombono womuntu. Ngazibuza ukuthi okay, besikade siyifunda Sunday Times Lifestyle, mina uUrban Miss ngamthanda 2009 uUrban Miss, ngiqala ukuthi ngifunde i-article ka Urban Miss. So ngesikhathi uthi ufunda ubhala incwadi, I was like yes, nangu Urban Miss uyabuyi. So uma umuntu eyifunda incwadi, bekuyini inhloso yakhe ekuthenini ubhale le ncwadi?
Uyabona, before ngingena ngenhloso yami, which is a huge part into ngikhuluma nayo namhlanje, ngifuna ukuthi ayikho i-chapter encwadini yami ebhale why I hire blue eyes before black eyes. That is a Sunday Times headline. Asiqale lapho. Okay, i-extract lekhishiwe because I've been editing myself. I think maybe it's 800, at the most 1,000 words, at the most. The chapter itself, Nongqebo, is 2,000 words. So what you're looking at, abantu bayifunda, is an edited version with a headline efakwe i-Sunday Times, i-Sunday Times ethengisa amaphepha. Angithi bengisebenza khona nam. So ngiyazi. I-chapter le bekhuluma ngayo is called Rome Could Have Been Built in a Day But the Builders Moved to the Deadline. And if unga-understandi ukuthi kwenzekalani 3 pages before ufika kule ndawo lena, kuningi okulahlekile olubonile in that half a page ephumizolo. Singakhohlwa nengcebo ukuthi the way I see it is not the 800 word column with a headline in a newspaper. The way I see it is a 17 chapter book. Ebhalwe yimina dadwami asiqale lapho bengifuna ukuyilungisa ke leyo ndaba siyilungise because singakhohlwa ukuthi abantu bathengisa amaphepha and siqale lapho nje that was an excerpt not the entire chapter kodwa ubungibuzile ke ubungibuzile ukuthi iyaqala kanjani le ncwadi yaqala nge-Urbanness okay if ungangivumela ngemvume yakho nongcaba ngifuna ukufundela a part of that column engayibhala in 2011 okay ngifuna ukutshela ukuthi ukuze ngiyibhale ke le column ngazitshela ukuthi you know what sengiyahamba ngiyakwa True Love ngifuna ukubhala I column yami njengobusho it was called Urbanness ngazitshela ukuthi ngifuna ukubhala eyona into engifuna ukuyibhala ngikhulume iqiniso ngoba ngiyeke bangixoshe akwazi ukukhuluma phela abantu bekubhadana okay ngoba ngikuthi sengiyahamba 3 million readers ngizobatshela exactly how I feel so ithi ngikufundele the column was called the 15 things that white people should know about black people
ngikhumbula kahle leyo
ngikhumbula kahle so I say calling black people sisi, sister or girlfriend doesn't make you sound down with the people. It makes you sound patronizing, okay? And I say, listen here, I get it. You want to sound hip, you know? You want to make us aware that you're with it. But stop it, honestly stop it. When black women, and I include colored women and Indian women here, call each other girlfriend, it's with the understanding that as brown-skinned girls, we share a camaraderie because we'll never be blue-eyed with blonde hair. You're not about to see us in a Hollywood blockbuster running on the beach in a red bikini while being chased by Channing Tatum. Okay? So, yimina loyo. Kudala ngibhala kanje abantu abangaziyo bayangazi ukuthi I'm a columnist, I'm a trained journalist, ngiyabhala ngongqebo. So uma iPenguin Random House ithi kumina sifuna ubhala le ncwadi ngathi kubona ngizoyibhala kodwa ngizoyibhala the way ngikhuluma ngakhona. Bathi kimi lalala la sifuna umuntu ozoqala into yokuthi abantu eSouth Africa bakhulume la eMzansi ngoba sikhulume. Bathi kubona okay if nisho bangithi kimi ngibhale ngayibhala nongqebo and angifunde ukuqamba amanga bengithukile and ngithe ma ngibona ithuthuzela ngathi this is why bengithukile because bathi niqinise kuyahlamba this is hard
Isikhathi 21 minutes past 8 sixoxisana no Lerato Shabalala Lerato Shabalala baziwa kakhulu nge-article yakhe abekade ibhala noma i-column yakhe abekade ibhala kuyona i-Sunday Times Lifestyle eminyakeni nje eminingi yedlule khona omunye osanda kusho ukuthi uma kukhulunywa ngo-2000 and mayithi umuntu 10 years ago eminyakeni yisho medlule mina ngicabanga ngo-1990 something kanti kukhulunywa ngesikhathi samanje 2006 manje makuthiwa nje eminyakeni eminingi yedlule ukuthi eyi mhlawumbe into yo-90 something cha khona nje la kuma 2000 ubekade ebhala i-column ethi Urban Myth ibhalwe yena uLerato Shabalala ephinda be umhleli futhi wayo kwi-Sunday Times Lifestyle wadlula lapho wayoba ke i-editor umhleli walo ke iphephabhuku True Love magazine wahamba ke uLerato washiya lapho wahamba nje badesh ukuthi wayefunda University of Notre Dame United States wabuya lapho ke use umhleli welinye futhi manje iphephabhuku iAfropolitan akakusho lokho kodwa usemkhono lelo phephabhuku manje
ngabe ngaqala lapha ngiqalanga lapho uyabona ukuthi ngicabanga incwadi yodwa yes it's an exciting time I love ukusebenza leAfropolitan because ikhulumela abantu abamnyama abangasabi ukuba brave abantu abangasabi ukukhuluma iqiniso ngoba bazi ukuthi uma sikhuluma iqiniso iyona indlela ezoya phambili ngayo leyo you know nongaba need to say this you can never diagnose something that you have you cannot treat something you have not diagnosed do you understand and for you to diagnose something you have to say what it is that is wrong and until we do that angeke siye phambili
Uyazi khona umuntu engimdabukelile kule ncwadi ngoba izolo kuthe makusuka lonke loluthuthuva ngaphendula ngathi mina bengingakaboni ukuthi yini isuse yonke lento umuntu ebhalile ukuthi Lerato Shabalala indlela abhale ngayo nje ubesidelela kwathintintini ngaphendula ngathi nawo ubesidelela kuningi nje akudelelile kule ncwadi vele indlela athi umuntu no ngishi article ngathi mina oh angiyibonanga iarticle ngibona incwadi yebo uyadelela yena kodwa udelela konke akakhayi ukuthi ukukhethe okuthile umuntu engimdabukelayo oh abudise chaba la incwadi
oh no but you really have to go oh my god
usachaba wayine romantic wamshiyelani usachaba ne romantic
yazi usachaba kwaba buhlungu kodwa ngoba yazi umuthando umuntu and uyazi kunzima kabi ukudatha kulesikhathi samanje dadewethu kunzima uyazi ukudatha kulesikhathi samanje and so besithandana eyi kodwa uyazi ukuthi imali ivese ingene ezindabeni zezithandwa so mina nosithaba-ke eyi uyazi sazithola sisentweni embi ngemali you see that's the problem and I want to say ngiyakhuluma ngemali futhi encwadini
Money Talks okay. And all it says is goodbye.
It's chapter goodbye. 12. Money Talks and all it says to you is goodbye. So the best things in life are not free. They cost money. Like everything else in life. Love, kindness, and friendship. If you love somebody, express it to show your affection by buying them gifts and taking them on a date. Organizing holidays to fancy places with panoramic views and gorgeous sunset. Ask any guy who's forgotten a Valentine's Day how his other half reacted to his memoryless, and I can guarantee you that man won't have a good story to tell. So, abantu bathathe leyo chapter, it's not even a chapter, an excerpt of a chapter. Bakhohlwa ukuthi ngikhuluma ngayo yonke into ngokuthi ngiyadayela ngidayela wena mlungu wena gay guy ngithi nje asikhulumeni ngazo lezinto lezo singakhulumi at the bright end bantu abamnyama bese siyathula asikhulumeni and nabelungu futhi ngiyababuza nabo ukuthi uhlala kanjani eSouth Africa ungenabo abangani babantu abamnyama when 87% of the nation is black
khonto oyibuzile ukuze wacaphuna ingxoxo wawunayo nomuntu wawusebenza naye ngaleso sikhathi encoma indaba yolwimi waphendula ngathi ngiyabona-ke classic Lerato wathi hayi cha ukuthi angiyiboni into engizoyincoma ngoba wena uhlalela yonke impilo yakho kodwa awazi negama elilodwa lesizulu ayikho into
engizoyincomaithando sami ngizokufundela yona khona manje ngithi one while working at the Sunday Times which is ironic because this is where this started anyway I had an exchange with a colleague about one of our contributors it went to business something like this okay and this is from a chapter called Hail Mary Full of Race my colleague says to me hey Lerato do you know Sean lived in Japan me oh that's great her answer yeah hey he's totally fluent in Japanese Me, wow, that's amazing. Her, why is that amazing? I mean, he was there for 6 years. Me, well, it's amazing because you've been here all your life and you can't speak a single word of Zulu. Yona gele chapter kulumangana. This happens in real life because umuzo ngikhoshela ungitshela ukuthi wena wazi Mandarin izokunceda kanjani uma usuzithola use-deep float ulahlekile ungasazi isiZulu
uyazi ngaze ngabhala ku-Twitter ngoba mhlawumbe ake ngiyichaze lento ngaphambi kokuthi sibe nethuba lokuthi sihlale phansi nomuntu osuke ebhala incwadi ngesonto elidlule nje besixoxisana nobhuti uBongani Madondo naye sokokwesibili sixoxisana naye ebhale incwadi ngoBrenda Fassie I'm Not Your Weekend Special. Ngesonto elidlule besixoxa naye ngencwadi yakhe ethi Sigh the Beloved Country. Kuyayikubaluleke ukuthi uma uzokhuluma nomuntu obhalile incwadi ke ube nalithuba lokuthi ke uyifunde leyo nto. Yikho izolo benginimbuzo ngifunde izinto ezishiwa abantu. Okay. Ngizibuze namuthi okay. Mhlawumbe ngoba nakho mina sengike ngaba nalithuba lokuthi ngixoxisane nawe, mhlawumbe izinto ngiyibuka ngenye indlela, ngiyifunde into. Ngithi okay, ukhuluma ngeartikle le othi ngithi pheqe la ebhukwini. Manje ke iyafika ke incwadi ngesonto elidlule. Ngithanda ke fish and chips. Okusho ukuthi ngeke ngiwode ke mina fish and chips ke ngifike sengizowukoleka. Kule game ngishaywe isikhathi ukuthi ngikhohle ukufona, ngithi angisale sengidlula khona eshop. Uma ngidlula eshop ngithi ngizohlala ngilinde 15 minutes le fish and chips. Ish, isikhathi eside kangaka. Ngithi hayi, ngihlomile, ngiphethe incwadi. The time ngize ngibhala ku-Twitter naku Instagram ngithi hey, ngihleli kwi-public space ngihleka ngikhala mi inyembezi ngifunda incwadi. Ngangihlele fish and chip shop ngifunda incwadi ngoba ukhuluma ngezinto ezibalulekile la. Are you dating or are you in a situationship?
Situationship, my sister.
Udoja emsebenzini wena khona uzohlala ne-situationship yakho.
Ayikho into enzima njenge-situationship kodwa madoda ayibuhlungu i-situationship. Uyazuza umbuzo umuntu usabe uye ku-Instagram wakho umthumele i-WhatsApp message ubone i-message ithi Sipho is typing. Usipho atype for 5 minutes engabe angakuphenduli and then masephendula athi okay. Uphendula manje athi siphethe side kanje. Kodwa because I see girlfriend lakhe akwazi nokumbuza lo muntu ukuthi how kodwa yini na ukhuluma nomuntu nje ungekhulumi nami. Hey, i-situation ship inzima ngizokutholela futhi lo code from there. And into engifuna ukusho ukuthi you know incwadi le engiyibhalile ngikhuluma ngezinto ezibalulekile. Kodwa what I do is that I tackle them with humor. Ngoba ngesiZulu kuthiwa noma kushonile kusahlema. And it's important for us to have a sense of humor about these things, including a situation.
Uyazi kukhona omunye owayenobudlelwane nabhuti thizeni. Vele ke kuthiwe omunye. Kuthiwe omunye angithi. Owayenobudlelwane nobhuti thizeni. Kusho ukuthi ebudlelwaneni ke babo. Athi omunye hayi cha, mina bandla inhloso yami ekuthenini ngibe nobudlelwane ukuthi ngigcine sengishadile, ngiyawufisa umshado. Athi omunye hayi bo, uyawufisa umshado? Athi omunye okay. Athi omunye hayi ke, mina ngisiyona le type sezokushada. Athi omunye ewu, kwabuhlungu ngoba bengingakakulungeli ukuthi ngikudedele. Athi omunye ke hayi, ungabambelela. Angisho ukuthi ngidedele, ungabambelela kodwa ubambelele wazi ukuthi awubambelele ngenhloso yokuthi sinobudlelwane noma siye emshadweni. Ungakhululeka ube ne-free umfune lo enzoya naye emshadweni kodwa ngesikhathi usabambelelele asibambelele kube mnandi. Ungadedela anytime, dedela anytime. Hayi, avume uma yi-sister abambelele. So the time ethi ubhuti udedele anytime uqonda ukuthi nami ngidedelile. Yabo ngizofika ngizobambelela mhlambe Friday night, Saturday night, then Sunday ngiyadedela. Uyayibona? Injali arrangement yethu. Wasesuka lapho my sister ngelinye ilanga bese yitolo uhlangana no my brother uhamba nalo abambelele kuyena ngempela. Ayi, dina. Athi munye hawu, kanjani uhamba nomunye umuntu ngoba vele mina konte siphusha? Athi no. Wathi ufuna umshado. Ngathi mina ngiwufuna umshado. Wathi wena uzobambelela, ubambelele ubuye udedele. Nami ngabambelela ngabe ngadedela. Bengisa la ngibambelele khona ngempela ke. Ngesikhathi ungibona la kuwena bengisadedelile.
Nalala i-situation ship ezokuhlanganisa futhi ihlanganisa thina abantu besifazane kakhulu. Sifuna ukubheka ukuthi ubani lo who's liking my boyfriend pictures, ubani this girl, wenzani, ufunani la, you know. And ngithakhela zonke lezi nto lezo. And listen, I go in people, I use strong language which is why kune-sign ngaphandle ethi warning guaranteed to offend, and I think iyenze kona lokho or kanjani.
Uyazi ukutheni kodwa uma sikhuluma ngale ndaba yokucasuka kwabantu sinelungelo njengabantu nanoma ikephi ukuthi uphikisane nomuntu kusuke kuwumbono wakhe, usuke ungaboni ngasolinye naye ngombono wakhe. Kodwa ngiyengibona kubalulekile ukuthi ekuphikisaneni kwethu siphikisane ngenhlonipho. yila ibuye ngilahle khona indaba uma uyazi ngivele khona into engayingisho ngoba uyawuthola ukuthi nami mhlawumbe ngizobhala into kuTwitter umuntu avela ngiphendule angihlabe ngo left ngiphendule ngithi you can disagree without being unkind. Ilula nje lento ilula nje futhi angijiki kule nto mase ngiyishila aphinde umuntu ezatinyele ngithi you can disagree without being disagreeable kuphele kanjalo ngoba sesingabi khona isidingo sokuthi uma ungavumelani nomuntu bese ukungavumelani kwakho naye bese kuhambisana nokuthi ube ucekela yena phansi lezo zinto zombili ayishadile lezo zinto uyakwazi ukuthi uphikisane nomuntu ngaphandle kokuthi bese nomdicelela phansi noma umcekela phansi ngiyakulento yokuthi ngize ngakubuza lokho ukuthi izinto obucekwa ngazo izolo ngicacise nje into eyenzeke ku Twitter izolo kusho ukuthi njengoba iphumile iarticle ku Sunday Times ubhale ngendlela esiyayisithole usizo ngalo kubantu abahoso mabhizinisi abasakhula bebalalithu isuke lapho indaba so njengomuntu oyifundeleke incwadi mina bese ngiyibona incwadi iyonke ukuthi ihamba kuphi ihamba ngomuphumzila igijima kuphi iphinde ifike kuphi emajikeni bese ithini so abantu bakhaliswa indaba ukuthi bathi weda uthe umuntu omhlophe ungcono kunomuntu webala elinsundu usho njalo na
cha sesiwani and ngifuna ukuphinda futhi nangabe ngithi that was an 800 word edited extract out of a 2000 word chapter of a book of 17 chapters. So if awuyifundanga incwadi angeke uzwazi ukuthi ngikhuluma ngani. Kodwa uyazi one of the things I have to say in Ndongrebo is there is a very famous writer in America called James Baldwin. And James Baldwin is a gay activist and a writer, and he said nothing that is not everything excuse me he said not everything that is faced can be changed but nothing can be changed that is not faced right so what that means is that to change yourself you need to be honest and face yourself mina ungibona nginje I've made mistake ngiqasha umuntu omnyama ngoba ucheap ngiqasha umuntu omnyama ngokuthi sithi hayi yabona sithi ngoba mina yazi ngizokulungisela ingadi mangiqeda lapho ngwenzela nepool you know and most people who are jacks of all trades they're masters of none you know and I've learned ukuthi and this is what the column was about, that particular chapter is about it's to say I actually use black service providers myself and ngifuna ukubuza abantu bebhizi kuTwitter ngifuna labo bantu labo bangitshele at least 5 black service providers that are excellent that they use because into ngifuna ukuyenza ngongebo this is a personal agenda is to tip the scales by tipping the scales I mean instead ukube na 7 service providers who are black who are not good and 3 who are great it must be the other way around or to do that sengisikhulume ngabo labo bantu labo bese siyabasebenzisa nongrebo sibhadale singathi ah manje uthi le website is 5000 usingani bani uzongenzela nge 500 no pay for good service and if you want to pay for good service you must also give good service and it's not for free muye restaurant bangakunotice kahle awuhlali udineke ngoba ku free uhlala udineke ngoba uyabhadala imali and money is tight these days so into bengisho ke mina and yazi ngakubalela mina abantu engibasebenzisa ngenzini lezami espa h8 esebenziswa that is owned by 2 black people I do my hair at Urban Zulu in the CBD in town when I wear couture functions to go to events I wear Rubicon which is done by my friend Uhangwani I could keep going my gynecologist is a lady called Selina Ramatsuso I did a challenge for myself to say let me stop saying I support black people and not support them every day so laba bekade bengithuka izolo ngifuna ungitweete ungitshele ukuthi abobani wena obasebenzisayo la ukhona and it's not a challenge because what I will do is actually retweet it to other people so that they can find business through this platform I don't want to use Twitter to spew vile I mean to spew evil everywhere what I want to do is start a conversation and get more black people to support black business. Because let me tell you something. This is what they say in Dongwe. Whoever has the most money has the power. And I want to tell you, in this country, black people don't have the power. And for us to get the power, we need to be excellent and demand excellence. Okay? Because when people are excellent, when you do well, I do well. Okay, but if when we black service provide better, but can I ask you something? Have you had that moment when you're meeting a client for the first time? Late, we come with oh, buzzing, late, busy your phone. Oh, I'm so sorry, I'm 5 minutes away. When Zanjala move, we are the move figure corner, but the back of the So, all I'm saying is let's take. Let's put it out there, and then they say, okay, fine, how do we get better? Okay, you're going in so lelo, how do we get better? And if anything, I hope we'll see the next time he seems stressed, he late for when the irrogo no moon, and they will think, oh, I don't want to give her the satisfaction.
It's currently 22 minutes to 9. Ungashaya. Numunga tumeli email sithakela isizwe at ukhozafm.co.za. Unga ngena ku Twitter uLerato sixoxisana nayo at Lerato TJ. Ungakwazi nokuthi uthumele ne Twitter at NV Mackenzie. Unga tumeli email sithakela isizwe at ukhozafm.co.za. Twitter at NV Mackenzie. Twitter at Lerato TJ. Sixoxisana naye ke uLerato Shabalala. Lerato, into ecasula abantu. Into ecasula abantu. Uthe wena. Uthe wena. Abantu uma besemsebenzini unelanga hamba basi abantu bese bayalofa futhi uthe wena obhuti bethu ukubona umuntu mayeceba athi uthe wena futhi enene wabuye wathi wena enene obhuti uma befikile bezosebenza bebona ukuthi akho umuntu bayacela impahla. Manje umbuzo wami usami ekuthenini lokho ukusho ngenxa yezinto odlule kuzona, ngoba abanye bakhala ngokuthi yindaba upende wonke umuntu ngebrush elilodwa. Ngoba mina ngibuze ukuthi okay, yini esicasulayo? Sicasulwa ukuthi uLerato number one uyishile lezinto, so uyasidayisa kahle kahle, kufanele ngabe simbulana izinqa ukuthi okay, sibuye senze izinto ezikanje ezingekho right, noma sicasula ukuthi uLerato ukhuluma into engesilo iqiniso. Ikuphi kuyikona kona lezinto obuyibhala udlulile kuzona, yebo noma cha?
I want to remind people the hashtag is the way I see it. That's the name of the book. Singa translates and you see Luigi Yindela Mina and Bonangayo Izi. Okay.
Right.
I see Kweniso. I see the gospel. It's not a thesis. Angegen palitesitation galoku. Angenzanga irrespect that way too. I'm a columnist who became a writer. I'm an author. I'm not a novelist. And people must remember, ngithe. And obviously, when you read that thing that has been cut with a big illustration where it looked like a minstrel, but anyway, when you look at that, what I was trying to say was, I want to use black service providers, but I'm not going to use you just because you're black. He said, no, but in Zokfaga, if you're doing something wonderful, and if I told you Domnyama, because that's what I want, if I spend my life in Abamyam, if I told you, then you're going to soon loom. Go back in King, I Kulmaga, the EPE in affirmative action. It's because I want to be Kabanguchi, Sivele, Sikasha, and Noma Singh and our Ama skills. Minangitilalandla, Banning Abantagitabana Ama skills. Let's go behind them. Let's support them. Singers, I am going to support this band. I'm full of Gucci. I told you, Malian, you know, let's actually support them. Because in the black person does it, we all do well. But if you can't find Umdomyama who does that, there's nothing wrong with finding Mlungu who's qualified. Because when every South African does better, everybody does better.
Ngizengabona ukuthi kuphendula ngisho no Ridi Dlabi waphendula wathi oh okay, kushuthi umkhumbuza ngalesikhathi umuntu blonde and blue eyed wahamba nemali yakhe engawenzanga umsebenzi. Sonke sesike sadlula kulezo zinto, ukungaphatheki kahle njenge customer kwenzeka ngisho uhlangene nomuntu wanomiliphi bala, kodwa into esalile kumina ngibe nokuthi kodwa uyazi ukuthini mhlawumbe sisuke nathi njengama customer silindele ukuthile mhlawumbe ungena uma kumuntu webalela imhlophe ube nokuthi yazini asibona bangani right as a call uthi usihlanganisayo kusihlanganisayo ukuthi uzofika umnikeze lento engiyifunayo mina bese ngiyakhokha mhlawumbe bese ulindele ukuthi okay ngoba umuntu webala lakini mhlawumbe naye shiya imali shiya in uzothi yazi ukuthini ngeke ngimenzele phansi umuntu wasekhaya ngizokuxoxela nje into engehlekene hey go much kuvuza uphahla endlini ngifune umuntu ozongilungisela uphahla luzophesha uphahla lisale seliklinwe in ba recommendwe abantu be recommend abantu abawu 6 bonke so uyabona labo budi ba right ba sharp ubuti my figure first day my brother usuku lokuqala uzo check isimo somsebenzi budi fanele ngimhlangabeze rank number 1 fine ngihlangabeze rank number 1
ngiyabalanda ubuti ngekhaza ngifake imaterial thando samemuva ngemoto ekunzima kodwa
yazi maye fika ubuti uhlola umsebenzi hayi nokube right hayi ke budi uzobuyela kumina ne price sengiyok drop e rank athi eish my sister gikupa 20 rand
ha
Okay, 20 rand 1 budi. I know ngishodelwe imali ye transport. I'm like, okay, ngiyibuke ngokuthi ngesolokuthi yazini ubudi be serious ngokuthi azowuthola lo msebenzi, it's fine makeze. Bezo budi baqale first week basebenze kube right. Second week line nami ngithi yazi ukuthini, ningeze second week. Ngicela nize next week bathi bazozo budi. Do. Lapho uphahla akusona into ongayenza ama half na half. Uphahla fanele ulenze uliqede otherwise uzoba nama problems liphele. Kuqale linye lithi mase liyophela ngithi azini guys ningabuyi ngicela ningabuyi it's okay ngizofuna omunye umuntu babona ukuthi okay nansi imali ihamba obhuti ay bafike obhuti lerato into enzayo ngomaji leyo ngikhuluma ukuthi namanje ngisafuna umuntu olokhe ezelungisa kancane ngoba kwatsheka yonke
because this is what happens umuntu ona ubhuti you're going to end up spending more money than if you were badala the right amount to begin with nalela ndongqebo this is what people need to understand about what we're saying ngithi ebantwini I'm not saying ukuthi you can't make mistakes as a black service provider. Mina ngithi kodwa when you have made a mistake, Taki, don't disappear, Taki. Don't leave the phone. Ungacingi iphone manje sengiyakufuna. Hey, ngasekarathi ngeza manje. Okay. Muthi iphone icinile. Abantu mababuza because usokwatile imali yakho ungadilela umuntu yakho sikho ngikubadalinde ukuthi ulungise i-roof but awuqedanga baningi abantu these things are real and I know because I've done it I've made that mistake but at the same time if you do a good job abantu bazokusupporta you know look at what happened with Trevor Noah beku black coffee beku Casper Nyovest if you write things if you do things that are great people will support you but Taki, just own up. Black people, just own up so that we can move forward. Singazibi izinto ezirong esizenzayo. Criticism is not hating. We need to make that distinction. Criticism, particularly constructive criticism, no matter how it is delivered. Me, I'm a journalist. I've worked in hard newsrooms like the Sunday Times where people don't care. Women newsrooms and they deliver the truth to you the hardest way. I mean, other people in the Sunday Times couldn't include Mondi Makanya or Justice Malala. Abantu abakwatisa abantu kakhulu. You know? We are abakwatisa abantu kanjani. Umsebenzi wami Nongqebo as a journalist, as a writer, is to tell the truth. And the truth is one of the most painful things you can ever do. You understand why abantu abamnyama bekwatile because bafunde that thing bacaba ukuthi into kuphela ngikhuluma ngayo leyo. And first of all, it's not true. And two, there's more to my work. But it's hard to be a black South African right now with everything that's happening. No wonder the phone switches into under the carpet. It's ayayayay, kunuka kabi akunalutho la. Noma uzokuthi kunegundwane elifini. So that kind ikho akunalutho nje la.
Uthi kine sinus ubumonde yebo kuyashunga endlini. Uthi kine sinus. Ukhona umfana 40 cause. Sawubona umfana 40?
Yebo, sawubona
sikhona kanjani? Sikhona ninjani?
Ngiyaphila, ngiyaphila. Yazi angifundanga incwadi, kodwa ngikubeke nje lokho kucaca.
Khona bahobuza ukuthi uqale lapho.
Enginikeza inkinga kwi-extract elokhu zaniye yale ncwadi epublishwe i-extract esayinibulishwe i-Sunday Times. And I'm quoting here, the majority of our people are genders.
Yeah.
That is black people, I assume. And don't give a damn about customer services. Yabona sinenkinga usisilerato kunento ayenzile engicabanga ukuthi it's a good business decision, kodwa ilento ebulala kakhulu thina abantu abamnyama. And ukhetharisha uceda kubala uJustice Malan ukuthi-ke la e-South Africa the corporate world is against, you know, the majority of South Africans. And abantu abafana noJustice Malala and most of the writers, you know, they cater for that narrative ukuthi they are against anything that is black. Usisilerato and le yiyona enginike inkinga-ke la akhuluma ngakhona ukuthi abantu abamnyama kumele badle etaxini. Uyabona? And uma ufunda le nto uyabona ukuthi it's not an intellectual statement, because there are umuntu okokuqala umuntu omnyama uhlalela okushini usebenza etawni kumele ahambe for more than an hour asuke emsebenzini, kumele avuke ngo-4 ungena emsebenzini ngo-7. Zonke lezi zinto uyabona ukuthi indlela ebhalwe ngayo le ncwadi ngathi kuvele nje just because kuthiwa akubhala incwadi kwabhala incwadi. And nginale ileyo nto ngiphatha kakuhlungu, yabona, kuzodayisa incwadi ekanje eyitolo, what conversation are we having as black people?
Okay, kuzwakala kahle kakhulu. Lerato, ngaphambi kokuthi ngicabanga lelo phuzu ubusuke walithinta, kodwa ngifuna ukufunda neminye imibono ethunyelwe abalaleli. Labalaleli bayathumela @mackenzie@lerato.tj. uAphana Siboniso uthi indlela abona ngayo izinto bandla akangathukwa. Mina sengivele ngayithanda incwadi. Umxolisi Mbuyazi uthi vele uma umphathe ngekho bayalova, okanye umuntu ayifikele ngo-9 esikhundleni sokungena ngo-7 njalo abese egoduka eli. Ubhalile usiphumelele Zondi uthi ngilalele uLerato TJ noNongcebo bekhuluma about incwadi kaLerato, ngathi iyahlekisa le ncwadi. So kuningi ngeke ngwaqede wonke ama-tweets. Uyabhala umzwa uthi sengiyayizwa kancane manje, kodwa kumele ngiyifunde ukuze ngiyizwe kahle. Right, okay. Ngesikwazi ukuthi sikuphendule konke. Ngicabanga ukuthi leli phuzu eliphakanyiswe ubhuti umfana futhi ubusuke wathinta kulona Lerato. Inhloso yengxoxo yethu bengave kuwukuthi mhlawumbe sithi ake sizithule Lerato yena uziphendulela uthini. No, besixoxa ngencwadi. Kwase kuyaqhamuka nalokho kwenzeke izolo. Angithandi kubukeke sengathi sithe nje uLerato nje kufanele abe nethuba lokuthi ayiphendulele ebantwini nje eze nje emsakazweni azoyiphendulela. No, uLerato uzokhuluma ngencwadi yakhe, uzokhuluma ngoLerato. Ngicabanga ukuthi usuchazile izinto eziningi ezahlukahlukene, kodwa nangumbuzo engifisa ukuthi ngiwudlulisele kwena ovela kuSibubuthelezi esebenza naye la kuwona umsakazi uKhosi. USibu uthi uyifundile incwadi noma usanda kuyithenga incwadi, uyithengese airport, wasebona le part la obhale khona ngoZelda.
Yes.
Uthi yini inkinga yakho noZelda?
Angimazi uZelda, anginankinga noZelda. Inkinga yami uZelda umekhuluma ezo uyakhumbula uZelda, just to give people a context, uZelda wathi abantu abamnya abantu abelungu are victimized in South Africa. Oh, it's so horrible. And I thought, that's not the case, actually. You know, abelungu in South Africa had a nice life. Bakhuluma ukhuluma ngani uZelda? And so my experience is of the black experience. Angiqamba mangamakhuluma about black service providers being bad. And I think ubuthi lo befonile before uthi kumina abantu bathatha however many
ama-taxi nama-taxi
to go. If you've read the book, and obviously uqale lapho ubuthi, and that's why I give him the thing to say akaze ayifunde incwadi. Uma uyifunda incwadi, ngiyasho ukuthi if the maidens in the northern suburbs walked a day in the shoes of their helpers, they would give them more than just a hug, okay, they would pay them well. And to quote the book again, I say, women like me, from single mothers to wives, have a lot to thank our helpers for. We owe mm-hmm. these superheroes more than just a heart mm-hmm. and a fair salary. We owe them our children, our sanity, our red-soled shoes. But most importantly, we owe our helpers and our housekeepers our lives. For to be loyal and continue doing a job that is often regarded as the lowest of the low, and to do so with dignity and excellence and a sense of love, is nothing short of godly. On behalf of all working women in South Africa, I salute you. So mina ngikhulele eZola, one of the toughest neighborhoods in Soweto. Bengithatha iteksi siqale la ngifunde isikolo eThembalethu Primary School eMiddlelands, ngafunda eHigher Primary School eMiddlelands futhi ngaya kumolisise ngimdala mina isiZulu ngisazi ngisifunda eSoweto dadwethu. By the time ngiya kumamodelskill, you know, I went to that shared model school where we had one white person. So I'm not even from a private school. To get to school from eZola, bengigibela itefengibela iteksi nomandoza ngiyanitshele encwadini. Bengibela iteksi ngiphuma eZola. Ngitshela ukuthi iZola undlula uphindlile undlula omapetla. UZola bathi kwamshaya zasi kula ngithuma khona-ke mina. Ngingena eteksini, ngisuke lapho ngehle etown. Ngithathe iteksi ezongisa eBrea. Ma ngibuya ngihambe ngey'nyawo because ubaba wami ube ngenamoto. My late father didn't have a car. By the time my father had a car, we were all grown up. I grew up poor. So kuyamangaza kumina ukuthi abantu bacabanga ukuthi ngabhala izinto ezinje, not having gone through it and seen it. This is a witness of life. Ukuthi wena you don't understand it, I'm not saying it the way you want to. And lalelani la. Nelson Mandela, I think, is the one who said, or somebody said, if you want to hide money from a black person, put it inside a book. Have you heard of that saying? And I'm sure the listeners have heard it. And what became clear to me is that if you want to hide an agenda, you put it inside a book. My agenda was not to sell books. So I can tell you, Ubuchi, I'm a publisher. Don't think Ubuchi is a tenga in white. You know, if in South Africa, about to be 5,000 copies of a book, you're a bestseller. So Bengaz Ubuchi, angege itengwe. That much in right. That's why I have a permanent job working as the editor of Afropolitan. What I wanted to do, my intention is, which is what you asked me from the beginning, was to start a conversation. Ngoba ama generalizations engikwatshela ngawo, yiwo ama generalizations that have led us to open isparo besithuka, to abantu besibiza the K word, is because basithathe sonke basifaka endaweni eyodwa noNgcebo in one box.
Lerato, ngenxa yesikhathi dadewethu ngizophoqele ukuthi siyiphethe le ngxoxo yethu isashisa imnandi injalo, kodwa-ke ngenxa yaso isikhathi kuyaphoqa ukuthi nje ngibonge ngesikhathi sakho siphe sona. Sibonge kakhulu, sikufisele okuhle kodwa. Umhleli omusha we-Afropolitan Magazine, sikufisele okuhle kodwa ngayo incwadi nokuthi abantu baqole ube nomsuku
omuhle. Abantu baqole bakhumbule ukuthi incwadi is called The Way I See It, it's available countrywide for 216. If anything, ngicela nikhulumeni, siqaleni sizilungise as black people. Let's take back the power. Ngiyabonga
nonke. Sibonge kakhulu Lerato. Lerato Shabalala, umbhali wencwadi The Way I See It, umhleli webhuku Afropolitan, ngaphambilini ube umhleli wephephabhuku True Love Magazine, ngaphambi kwalokho wayeumhleli we-Sunday Times Lifestyle. Ubeyisihambeli sethu namhlanje, sithakela isizwe nesivakashi.
Ukhozi FM lusayina umthetho wokuziphatha.